akimziki.com.
Mambo kule Buda man. Azoni mbaya ipe tena
Azo on the beat.
Muda mulefu ya milato nani, kipi kimekuleta nyumbani? Kalibu nikupe kiti unyeleze nini mama. Jamila akaanza kulia, oh, akashindwa kuongea, na mimi nikashindwa kuongea, nikamuonea huruma. Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia. Sasa nitafanyaje? Toto amekuwa na chuchu dede. Eh, kwa nini aje mvua inyeshe? Aiokote. Sasa itakuwaje? Toto amekuwa na chuchu dede. Eh, kwa nini aje mvua inyeshe? Aiokote. Ai mama kipepeo atoki leo. Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia, Jamila analia.